kure bien dakwiteye neza
God Daddy Music
ngufutu kuwako hazaba nukanyishikuza nakwitutu zina kwa wakunda nukandevi kijisho nuzina kukopera owe nure wakwa inasi uko baba batamika nibiryo bicira nutujisho
narakure bien dakwiteye neza
numva nakubwira kana kandi kadufasha umva you are romantic basi you are romantic Mambuta ja wemera ko tujyana mu bukwe Ngubu fite isoni ko nza kukwigira w'ibyabakunzi None se kibazo kirihe wagiye ubafiyeri kandi yo twiherere nta ukurusha imitoma
Narakure bien dakwiteye neza
Numva nakubwira kana kandi kadufasha umva You are romantic basi You are romantic
Chegyo tuje humura ariko hadi kintu kimwubura nudi romantike nabusa nyabusa byige ukuntu tubera nje tugenda nje dufatanye zo kuntu byatubera kwigira sidi yasi cyane kumukunza ibyo ni ibintu bya kera iyo turi twenye na hantu nyire kuraho tukita nutuzina nka mami na dadi nyamara twagenda hantu harabandi ukanyitwaraho aho tanzi ibyo ni nenye nenye itegereze nabandi Ibunda koko jubingaragariza niyo tugeze mu ruhame
Narakure bien dakwiteye neza
numva nakubwira kana kandi kadufasha umva You are romantic basi You are romantic You are romantic You are romantic
God Daddy Music